Kichwa najikuna, kidevu najikuna, yeye najikuna, yani ni wivu wivu tu. Ni kutole mahali uwe walali, kujiba nimechoka. Mimumeo sadali, chunga sohali, leso yangu isije tota. Zile fukunyu fukunyu wanatunga maneno, wapasue upendo kama msumeno.
Bigiri bigiri chunga, bigiri bigiri chunga, bigiri bigiri chunga,
chunga mwani,
bigiri bigiri chunga. Nenda kaniroge,
nenda kaniroge,
kaniroge,
nenda kaniroge,
nenda kaniroge,
nenda kaniroge,
kaniroge.
Bigiri bigiri,
bigiri bigiri chunga,
bigiri bigiri chunga
mwani we,
bigiri bigiri chunga,
bigiri
ario io, nenda kaniroge mai,
kaniroge, nenda kaniroge,
nenda kaniroge.
Na mama wa kambo, virungu na migambo, wendo fundi mitambo, siyaribu na mambo. Chonde chonde jicho langu chongo, ililo pili chunga, usije ndumbukiza michanga. Baby oh, nikawa kipofu sioni, nikaja jutia kwanini niliyajua mapenzi. Kisuri wendo shingo na miendo cheni, chunga usije vamiwa na waungi.
Sound it.